For the love of boom bap music. Yeah, today we wanna do some trap shit, man. Been a while. Papa Dan, oh. Niko bowling kwenye mission na my best. Kando yangu ni position ya my baby. I've been rapping, I've been trapping tango tenue. Skiza bass, Papa Dan, niko na ray. Skiza jomba, hip hop ndio ngoma. Ngoma noma, hip hop ndio bora. Papa Dan fanani, kwa hadhira sifanani. Na my rapper surali, nguzo ya fasihi. Hey shorty, you don't have no ass, therefore no ass. If you can, clap the ass back. Baby, we don't need ya. We just wanna see what your mama gave ya. If you can't share the booty, sorry, please sit down, ay. Gang, gang, kwa radala, save your utamadwa. Boom, bap, nime mada, nime trap, trap, na madawa. Pupa, ya mapenzi, sio pupa, ya malavai. Papa, sio baba, mindo papa, la bungoma. Hupa hucha. Ni papa labu ngoma, sida doma. Hood legend, fuck mboso, fuck bongo ni umama. Rap ndio life, rap ndio wife bana. Staff clan, star clan, hadi Oklahoma. Mama told me all I need is money. Shit ain't mention up. All I need is pepper strap in my bank account. Maybe then I can think about my baby mama. Mama told me all I need is some heavy cheddar. Wapi my dough, stick you for like when you kazi after kazi nipi my dough. Kisi rani kwenye kazi misa da imini na nini. Properly go. Kila kona nina tamba nina fanya bitu no my yao. Kisi rani kwenye kazi misa da imini na nina. Properly go. Pupa usi niko ndani. Wana nita popo dani. Rapa popo dani. Popo labu ngomu mina tishanga hadi shetani. Misi fanya ushindani. Mina fanya kwa sababu fans wangu ye utai burudani. Kuna siku nitakuwa veterani. Mini kaya drogo, msupo wangu ye ni Carlisi. Mindo real hanjo, mbogi yangu wakuna kasisi. Papa Dan Resco, kwenye church mindo kasisi. Papa Dan Esco, bam, Papa Dan Van Persie. Kila siku siko home, niko rom nina bonga na pop. Kando yangu angu Tom, anda bonga sana kama Jacom. Nimekuwa mna mafom, tunacherara manyaro mandom. Kando yangu angu Tom, anda bonga sana kama Jacom. Mini kaya drogo, msupo wangu ye ni Carlisi. Mindo real hanjo, mbogi yangu wakuna kasisi. Papa Dan Resco, kwenye church mindo kasisi, yeah. Papa Dan Esco, ba, Papa Dan Van Persie, yeah.
Hupa, hucha, 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 hupa, hucha,